ayikho into ebuhlungu emhlabeni njengokuthandana nentandane. Masikhala futhi nami ngicina sengikhala. Ayikho into ebuhlungu emhlabeni njengokuthandana nentandane. Masikhala futhi ngivele ngikhale nami. Hayi hey, njengokuthandana nentandane. Masikhala futhi ngivele ngikhale nami. Hayi hey, ngikhulisa ngakhala kuba uwakho
unwenka ayi uthi umntana nomuntu give up ile kwezothando noma isifiso sakhe wayethu uzothola umshado ngishe emphakathini ngase ngiphenduka ehlazo ngiwundinga sithebeni nolama uthando ligcwele inka mhlawumbe inkingi kimi noma mhlawumbe inkingi kuye mina ngikwenze konke kodwa akaze kwalunga khumbula amasihlangana ngangiyikho konke kuye namhlanje mayebuya amacala kumele ngiwaqule sengaphenduka isigubu maye ngishaya ngikhala kamnani sengahlala ngithukile heyokungithuka ngisayiphatha ungixosha phakathi namabili hatha kasangithanda ephuma emthonjeni wenjabulo akajabule ngakangishaya ngangithi mangikhala engekho ozongithulisa mina ngilichwane lenyoka habekho abangikhulisa habekho abangibonisa indlela abekho abangikhombisa okwami kunzima ngishaya noma sengixolisa. My shoulder angisoze ngakhoxa angisoze ngakhohlwa soba ubambo lwami mina angisoze ngakrossa nanini ungafona uzohleza ungithola mama ungangigabazi thawula angisoze ngaliphosa mina kade ngangifisa ukuthola umuntu ozongithanda ebuhleni nasebubini thola umuntu ozongishada kubaba uphendulile ngithola ozongibamba ngesandla ngeke sawela phansi uzongithulisa noma ngikha baba mina ngiyabonga ufake ismile empilweni yami wangibuyisela uthando injabulo enhlizweni yami bese ngigive aphilwa faka ismayile emlonyeni wami thandwa mina ngiyabonga injabulo emoyeni wami.